c'est la cible. Fonce le coup de
Alcantara, Kali Yao, Kim Maestro, Cabo de Chamba Chow, Chiki Formula Yadento. It's going down, hold it down, took a ghetto. Club game come a twin tower, switch and a capeto. Unes apartment is cars, good musician, I'm a cheese, that's a kama. How na frau, keep your pictures, say man dee. Who can die, what's up on tower, and a skill is a killer ring. You know what happened when my band fell in for Nita Kanye Remix.
No love, no stress,
no love, no stress.
Niko to 40, no fame,
got to 40, no fame. Yani kama Harry Potter, beba moto kwenye gobe. Pig em chela, funam shukuru, wana na good luck goes bet. Slates and guvu container, kili kisoda. Stacky flowers, cause you nyauka siku moja. Sarabu mzungu toilet paper, kutwa na tembia na mafia. Weze lewa msoile na voshika kuchambia na maji. Afuko rosho zikitema, tunapua na kina chinga. Na bebes nikibwena, katna ngoa kwenye Tinder. Sina beef na toto puss, sina beef na toto juice. Sina beef na toto na juwa domtown, ipo juu. Malume ndo best, bada Professor JJ Mona Langa. Skills za msafiri kondo, faridi kupanda. Top 10 iwe dead alive na tia nanga. My rappers walo baka, kill them all, motherfucker. Namjua mwanangu alikuwa na pesa, akapata mwanamke na wakaachana kisa pesa. Wakati ana pesa tulilia shida katuteta. Tukupata jealous tulipata hasira kusaka pesa tukazipata. Mapenzi mjini vijana wanavamia kutoa mikasa. Wandugu sifike sikuzi mikasa sio funga. Utafanya kazi afu na ringi utakata. Singi mwanao apate margarini na butter. Najua unachukia galacha. Aya tumu nafiku thalatha. Kinkuta site kama Babylon Tadata. Mjini sonekani nimejichimbia tabata. Kila kitu fake watu wanafoji mpaka rasta. Hafwa tuna muda tushe msau konki master. Of course exposure nimepata bada kufuka mipaka. Majengo tu mamboneng paka bichi kwa Kinshaka. Tapata wana wengi kwa madili unasecure. Afu ndo hao hao demu wako na chetua. Siku pesa kikata utaona mdomo na bedua. Teza pata uchizu rudi mtani unapekua. Yeah we rising to the top kalo Steve West na Mr. Chicks. Wanangu wote cautious, so my tell you, so my things. Afuna bebe nza kutosho, tona sneaker to the pink. Sonza uzura desi mtebwa, subi kunawa kwa sink.
Ukijua kuna pesa mbazo msani wana imagine. Msani wana imagine. Ili kutoboa huku mdini watu shika mbaka naji. Shika mbaka naji.
Wene nchoma kama mkuki nkiumkumbuka Godzilla. Siku meleta chuki na kakangu kiuchila. Koja nkazi labe tapota mzungu kayang killer. Mana penzi ya bongo movie, yani drama mpaka thriller. Nchi ya mama sikizwa toto anadeka. Fei toto anacheka liwa popo anapeta. Nasikia kuna wasani umepewa mkopo wakasepa. Mana mziki au kwa lipa taka mkoko kaskwepa. Za kwangu vitendo kama James Gayo Kingo. Kwanza kaa chini hafwe sabo hit single. Na seti trend na seti bazu wezi kimo. Kila shuti imo stumi nguvu kama chino.
Chino wanamu.